Bawala bange kone batabani bange Yoge yoge misomo nyabula Okundetela degree mungu Zechechimu kubye nalisi subira Afuwa mirero kisimba noro sanga Noku yamba yambie katonda wabanyikifu Nisala nobu mabwange Obomu umuanyobu no joli Muliba wangu zinyote musaga Ebisale bie somero butabiza njisa Okutunule nkaliza kubula kabodi Mwala gira musotela congratulation Ebintu ebyo tebibadde byangu Oyinja bwincha nokugatta mwempewo Abo banagamba bataiba mwenjogera nga ntya Katonda bakubazi feria Mwempisa n'obuwulize temwabisula Mwabiwerekereza nga bukakamu Era baboogerako nga batagala mbaje Mufudde mupunguza n'omuwangula guno Nze sina bukakafu bamwegadanga Naye kasita mwageetinze lizaatisi Aba hivu kati echida kochechi Nge kaza luje seba tadekabi Ene sije muingiri desi nyangu Muzo kuole kero kole vina bafitinya Nge kanda kumukwisa nyeko kwenye Naga sanga gajwete Kati mulie kama nyenga kozana wabwa Atowa ye Uganda ya kati Digiri zeda za nyumanga Omuli mogufuna tona gifuna Omtu ya kolanga chaso wala choka Ebyalu nobili matankani Bifana nanga pale zaba seven yalo Ebichakwe imbirire ebibanguki Biafuka vya katonda na famire yange Ebichari vya forgotten my country Okunonyo omuli momu Uganda ya tu Nagugwafuka omuli momu tongoli Singa muna agenda na magezi gange Musomenge vili inzi kukunwa Wake kukakuwera musitiri Chichori mumoto keze mpako vuga Chifola banga nebizimbe vya fe Bisiba vili ndi kukabigwa Mosonga ya gambo lingi Kusanga bazimbanga bakole education Eya somerero waka untanti Mosanga akola wa trafiki Ledi emu kuliko mkwano guange ya soma biavuluza weleza sportisi. Rajita musoma bi mulikolanga kwe kumaranga somoko kwe mbalangira. Musome bitu evi ambu kukola tenga ni mkwanga mbili. Kumaranga soma kutweka lungeleza dufu wete la mbira beyo. Musome bitu evi ambu kukola tenga ni mkwanga mbili. Soma kuchoka lungeleza dufu wete la mbira beyo Somo soma nyofe tukera kuchachancha Kufana na skida badali nendusu Kimugenda kubicha ukula vila kechiri unji mwasi Memu bangu sovu tabitulina Mumu feria ne Uganda masonga Heyo kwenye girambi mutasoma Oza ndasoma nyota mira mwogwa Olobi wa somo vikoze budeshi Ngatuna sala woku choso merera chilo Woza bumalo wachangu cha kufunika Wachoso moku fuka pairoti Na mu Uganda nyonyi muli mubili Choka muli china na mukala sirumu Mumuva wombu waluka gamvuma Ebye mizanyo ne miri mwejo mutwegeza Kosembe zebio zirianga ya tetonda bimala Na batoso maganji bagaga wade Wajiroto nyumize papulazo Otandike nuwa iliza balogo bantu Abata kutumanga kukusoma mwa wagutio Eno Uganda si jangu kuterera Yandi wonye zenda akola vose chuliku Uresi ya sama ingi ni yali ingi Kati hata akola musitudi Chivyo kubantu na wasoma buwaka penta Ogenze kuchitanto tadeyo kucha Mujifosho kusima wendi picha wa mwe Mugenda kugamba mbulira watu mkira Baby, tell you I'm gonna change and I'm gonna be free. No matter how much I try, no matter how much I fight, I'll be there for you. So baby, tell you I'm gonna change and I'm gonna be free. No matter how much I try, no matter how much I fight, I'll be there for you. emiri mujago sabana okuva ku Ivorini ne mwami Adam kati embeera z'abantu zosomerera zo onoosimanya omalozi tunde luddawa kikikugaana okusoma wa ketalingi wali owuliddeyo sizoni y'okulya emmere kale nsalawo yabyosoma yefu onoonya ntondo otandike n'okukolima bw'osoma obusawo emulago n'otaweebwa weewola otandike ka kirinika awo ojja kuba n'obulati mwana waffe aliraanye erimba omusezi omufaanani ogenda okubyaŋŋatanira mbibuuzo byaffe ntyotuukiriza ddi emisomo egyakusumbuwa ebifa mbwengula biwasoma kyeswa oyinza n'okufa nga tofunye visa kakulu engeri gy'asomba buli kantu byali biseera sebwenkanyanya z'olaba nza maanyi gange gandi mumwe bantu bozi ne katonda wange byemmanyi atafa okuyimba oluganda ne nduwomesa kwe kuva abatamanya ŋŋamba ne bajjula ennuku kuva lw'owakkiriza olwana entalo zange n'abannoonya kw'obayigga mukama kati nsaba owala n'abampalana bonna otangaaliza emikisa abanjagaliza tandiikiriza okwagala obaviira buli alinda amagezi abamubuulire bwe katajjira ku meeri akanamegga wanjovu tofuuka kayembe ya sabala owangaala ennyose bufu bwange ndi musajjawo beene tonvangamu akamenya embazzi ntegeeza semanda otunywereza ekifundi kwa dadi musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuweetera mbiraleyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga bwebiri tomala gasoma kutuuka lungereza tufuweetera mbiraleyo musoma ebintu ebyangu okukola ate nga ne mugwanga bwebiri soma kutuuka lungereza tufuweetera mbiraleyo.